bedwop.com.
Ben bang bang in my head. Ine anti angawa, putin di bite out lelo sanga di lole ukacha mamawa. Desayanga janga di sana di beze anti angawa. So I end up as soka sizinga teke, komande pite sindinga jekwe. Anti anamfa, anamfa, anamfa. So tinayaka anamfa, anamfa. Anti anamfa, anamfa, anamfa. Zambili yanga anamfa, anamfa. Koma anti akango kusa, so auze kutinda choka upo. Akango ziwa, ine kwanga kwata, kwanga kwata. Anti akango kusa, muauze kutinda konako. Inekwanga kwata, kwanga kwata. Anti mode, mode, anti mode amavuta. 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 Anti akangoziwa, inekwanga kwata, kwanga kwata. Anti akangoziwa, inekwanga kwata, kwanga kwata. Anti akangoziwa, inekwanga
Musadawe anti mode, mana yundantenga ndiye pokona muno keti tiku abwira mawa. Musadawe anti mode, mana yundantenga ndiye pokona mulo keti tiku abwira mawa. Anti akangozuka, mwauze kuti alindine. Akangozuka, mundi flasha, mundi flasha. Anti akangofunsa, mwauze kuti alindine. Akangozuka, eno mundi flasha, mundi flasha.
Koma anti akangofusa, tauze kuti ndachoka upo. Akangoziwa, ine kwanga kwata, kwanga kwata. Anti akangofusa, mwauze kuti ndagonako. Akangoziwa, ine kwanga kwata, kwanga kwata. Anti mode, mode.
Zedwop.com.